kugushimanywa imirimo y'amaboko yawe yaranangaje wangiriye neza nacyo ushingiyeho niwarebye igihagararo uburanga cyangwa unkomoka ineza yawe mwami ihora intembaho niyo mpamvu nza kuririmba mpaka imvi zibaye uruyenzi ineza yawe mwami ihora intembaho niyo mpamvu nza kuririmba mpaka imvi zibaye uruyenzi ishimwe ryawe rizahora mu kanwa kanjye nzahora nkuririmba mana we urabikwiriye ishimwe ryawe rizahora mu kanwa kanjye nzahora nkuririmba mana we urabikwiriye nzahora nkuririmba nzahora nkuvuga nzahora gushima urabikwiriye nzahora nkuririmba nzahora nkuvuga nzahora gushima urabikwiriye
Kuririmba turangwa dushira inyota uruko bukeye uko bwije tugenda dushisha twumva ineza yawe ngami ihori